Mr. Seed again.
Holy Ghost, Holy Ghost fire, Holy Ghost, Holy Ghost fire, fire, fire. Me worship God, atakani kwa mafire. Ushengi ya bukla na Bible. Tu wamendika no idol. Sina mimu to mimi, never. I don't worship my idol. Lori miupea saja juu sijai bleki na nja juu azijai ripoti kwa ba. Hata kasi nyoi bado ye ni baba. Shepite chomo pati ride mikunwes. Next kwa neba ulia changa kama mess. Squeezy adibichi duli kuna kula mess. Komoko koga blessi nina koga common sense.
Neza taka sana wone miracle. Neza taka kuja wone miracle. Na 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 ya ni miracle. Na 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 ya ni miracle. Neza taka sana wone miracle. Neza taka kuja wone miracle. Na 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 ya ni miracle. Na 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 ya ni miracle.
Hebu cheki zile vitu mina do. Yesu wangu wamenibariki niko juu juu juu. Hebu cheki zile vitu mina do. Hizi ni baraka mtu wangu siyo juu. Nepanda level to level ata kama utaki devo. Jina la Yesu linafanya mimi nipate favor. Sitajipiga kifua eti ni mimi na juu. Nguvu za Yesu kila siku ndio linaniinua eh.
Sifanyangi mimi makiki, nafanyanga mimi mziki. Nusambaza hivo injili.
Heri hata mini kose lakini nishifiti.
Sifanyangi mimi makiki, nafanyanga mimi mziki. Sambaza hivyo injili.
Neza taka sana wone miracle. Neza taka kuja wone miracle. Na 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 ya ni miracle. Na 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 ya ni miracle. Neza taka sana wone miracle. Neza taka kuja wone miracle. Na 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 ya ni miracle. Na 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 ya ni miracle.
Watoto wangu we, ye ndio baba yetu. Devo ni mkali. Ali uwa mama, aka uwa baba. Sasa torokeni.
Watoto wa Yesu we, ye ndio baba yetu. Shetani ni mkali. Ali uwa mama, aka uwa baba. Sasa tundeni kwa Yesu we.
Neza taka sana wone miracle. Neza taka kuja wone miracle. Na 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 ya ni miracle. Na 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 ya ni miracle. Neza taka sana wone miracle. Neza taka kuja wone miracle. Na 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 ya ni miracle. Na 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 ya ni miracle.
Watoto wangu we, ye ndio baba yetu. Devo ni mkali. Ali uwa mama, aka uwa baba. Sasa toro.